Doyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajaratu tarawre to boggi jande faandu hala Mamadou Sama Sibou Diam ñali sagrabe heedibe. Wembere mu di mbiyanno fa hande na heddi caggal bonandaaji jam e cakta yontere nde bamako do kedde leydi ndi kedde mbe kebe toraji be ngadi noddango fewde joy anaji lobbube. Jangnoobe ngotike wara hore ben hon robe mabbe iddon to arabbe be les serpent nyafunke be dalalam ko be ben na sembini denagu ben jangnoobe le nokuji di frati ngone mudum. Sapo jena ut 2023 sapo jena ut 2024 dubbi sapo go hikka ko sido tamani humpitata on no kabaruji leydindi hardi ben ardibe be nawtaga yiti ma wudi hortide kuyam mabbe be ko golla ko fayso ben tela yogoji no ngoti ni ngon sembe kawro jamen hande kikide alternaire sapo jena ut 2024 bismillah sakraba bonanda yin jam e cakta yontere nde bamako do kedde leydindi ben na sambini kasaraji muddi tagal dido kasaraji di kebbe torraji be ngaddi cuudal fi ben na sugulaji dibe joggi kalifa goita on ko hebe ne kedde fastan go sita sidibe alsisi
cuudi e garbe won ko sami tundi kan e nyamada nanan mudum ana matede tatteji fulle genni bamako do jamar ko joodi le deddede ana wada wullangol fejode lam on faabot en
telaw ranga balotara
telingaji amem sukabe amem fu le ndiyam bonno ila hechi kenyem mi oɗo imma dara goto joom suuna an o hoore ñawɗum kinami mballodiri somi jaltinimole ndiyan wakkati fuu so kammu o wuli minen kay sukkullatam
Boubacar Coulibaly kandunele o teɗala goto le genni sugu kono tewta balleku
3h du matin wati
wakkati 3h jam yoga yimɓelle galle am tayki wiide kukol suunduka narfa saama sellato ni wonko kukol suundu hoore saami so tawi ɓeɓe lelitum debbo nayejo o kañe cukalel am dewel mo muɗum warta sappo e tati kañu en ka ɗon ɗali aduna mutugaji amen radio fayeto kaddule amen fuu mi borrama ɗum kaddule ɗe ka wala ko heeɓi ɗum ɗe leefini
lukono ñeginade
Aminata Mahamane kañiɗo goto joɗɗo genni gawo anle o teɗla goto
suudu andu warano fa samado amen min e sukaɓe am na jettojo Allah mi ndenike hen wakkat no matunomi sundu warano fa samane ne jaltinmi sukaɓe so kalfinoymi ɗum en takale amen mi anda fuu hono min gatta
wattude haqqille hoore muɗum ɗu hono muɗum wala hooreɓe mali météo hollite fa handen kammuji mawɗi toɓan kasinle leydi fo e maggal muɗum
sakbalato hakkillaji mawɗu kamre bango bem am facebook andu x ɗum twitter kiɗɗo o kiiti Bakary Togolay kañe ɓe haifaɓe mbeen fuɗɗi hannde sappo jana août to cour d' appel Bamako ndena ɓe haifa wadde mbeɗo na haifa majjinde mbeno wadde jiɓu milliard uji jeenayyi sifa e le sappo e tati goɗɗi ndenno eɓe mbeen hani jaabade hondu kabar muɗum wori musamma ley sugo tawan tun keɗɗano fistango alsisi
altinere sappo e jeenayyi lewru août hitande 2024 cour d' appel Bamako o heewi yimɓe fa yogaɓe ka haɗa nadde fewi yogaɓe maɓɓe ka dame on ɗo nokkuni wonno ko darino yallana heɓa kabaruji nayorɗi bangal sarugol kanko Bakary Togolay kan yimɓel woɓɓe ɓe o hayfiɗa sarugol maɓɓe ngol wakkati yamde sappo fuɗɗi sarugol oɗo gorko yo goto e kayitaji tomaɗi sanne bangal jiɓu jawdi kan yuruku yuruku le leydi amen ndi caggal koɓe janguina sariyawol ɓamaɗo fewde maɓɓe urto nuɗo suudu jinganoɓe moɓe kañum en ka nardi ɗum borte ɗum sarte wakkati goɗɗo kasen sariya gonɗo ele dewtere ne ɓe noddirta o hada ɗum woni koɓe joppi yeeso ndeɗo dewtere ana darani hunde fuu ko nawori bangal hakkeji ɓiɓɓe adama en lewrunde afrique caroɓe kañe tewtuɓe o sareɓe ka fuu saltike ɗum juge en ɓe holti wiide avocat en ɓe ka ko tewtta ko wala fuu ɗo haɓɓi sarugol ngol ka fuɗɗiti micintinde tama wiide Bakary Togolay ana haifa wiide waɗi jiɓu jawɗi wakkati no ardiɗo fedde ne ɓe noddirta apicam ɓande hitande 2013 warde hitande 2019 kanko eɓe o hayfiɗaɓe holtama wiide ko yettoto milliard ji jeenayyi sefa ndemoɓe haabu woni koɓe jiiɓi sarugol koɓe noddirta cour d' assise waram jokkitade fa capantati lewru août hitande 2024
ñalluma hannde sappo jana août 2024 woni mbeɗna hitane duuɓi sappo e go oɗi sotomani gollani jamare nde nde banggal kabaruji mbeen yamre nde waɗama e leydi Amuña ga maison de la presse Bamako wi ardiɓe maison de la presse mbiya ko golla e leydi duuɓi sappo e go oɗi mbeen wonande jamare nde banggal kabaruji na hanti sanne kay fayso teela jogaji na heddi mbeen humtinede hoore alisi se tawatu kedo fostango kanko sita sidibe
yambingol yiti mawol sapo e go obo studio tamani latike wakati e jure ardo maison de la presse le lede amendi holitide torongal ngal studio tamani jogi bangal nantingol kabaruji le lede amendi lewe kanko banjugo dante ko golla fa studio tamani heba nedo darne le lede amendi le nyaloma hande o haybugol mudum homo fu han daranade dum
seki
tawabe ga gedi kenye an heddi don fa handen jama ko beedi e be yimbe fu fami handen widun natiko hono hune final tawa ana tirse hannen fiin dabiriji yalla pati niwa nato wajere sabi homo fu ana han holle daroga mudun de ngal gollal
de tout le monde
wadde ko wayi fu yalla yimbe wobbe kanyum em ana heba hedaade kabaruji amen di dum jaatu woni hakille ardo em projet o non holitiri wiide kejaado mako le leedi amen di do woni esperan mulamba
la vision long terme satiku
ko tewte yalla di golle ana huntina hore honene fondation irondel yamiri non o projet le adno on fatade misali leedi mali dabiriji waran fiye yalla di golle ana huntina hore journaliste en meden waran famitine no wodiri di gollal journaliste yaa yalla ben heba yidde kabaruji di wana kabaruji peneji to heba be hokka kabaruji gumdundi watti walle
la couverture de conflit
michin tinde tan wiide studio tamani leer ngay nay e minitaay chapantat heejo woni ko yiltinta e demde joyi nyaloma fu e do radio ji golidi be amem chapan jetti e joyi le lendi e mangal mudo fu
dental janginobe ben hulti metta mud en e wara hore hon radio mabbe dido ben nyande tutabe nyande sapo go sapo jo utto ben to arabebe le lamu nyafunke denno syndicat 15 octobre 2016 dar lam ko ber sem binde denagu janginobe ko le nokuji din ben rafin denagu wodi won ko hanni ben mosa ak maha haket na fastango alsisi
sabe ko beaucoup de tristesse et d'amertume
le metti modo woni ko min nani warugol golidibe amen woni usman amadou daw kanye bokar so bokum be fu ardo em chuli le college nyafunke ala metti sanni yidele darnu noga e go obo monsieur em yimbel jogibe kaborde ana suuto do en ana warado en monsieur em be nelabe yal dido nokule tam fa jangina bira sukabe leedi amendi mede nada kan ko be leedi amendi fi adabereji di waifu yalla monsieur em jangino be dido nokule dena gum em ana heba daranede nafa mudum ana momni sanni sabi gelle de be do monsieur em suuta so wara kan ko be fe goto walato ko biami monsieur em pelisi be daranade golle leji di tan woni be dento be tawta rende yonkiji mabbe
circonstances leur propre vie
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
do bembe amnde yimbe le hobbe na totot kabaruji sato jati not anda hon woni gonga na dum hodo woni pen draman may gabon hebani do fistango sita sidibe
kabaruji peneji kewdi an wahirne jamar ko hemun kuteji duyo hun hanne ko matede bem ande nanal mudun sabi de kabaruji peneji an wana tata sabe sendude jamaren fottade hewni bibbe leedin fu kidalaji metinde berde mebbe boye fe sedan le sahen leedin le genno derten tenza watten video ngaji kewdi yedamade bem ande den ko nari bangal bonalaji wada fetede jamaren natike woni ko hokki yimbe lonbe hite ben sembe sanne yoga jantobe cuudi arajoji kan yedo kabaruji de beme ande yedi di kabaruji ne boniri dun nati sabe hannen di kabaruji ko heewi wana kabaruji gomdundi dun ko holliti kanko Alexis Kalambiri directeur de publication journal ko ndodde tem Mali Tribune lewi o journaliste di kabaruji kewdi an yedeto jamaren ko wana gongado beme ande den ana nato sabe hannen jaati wadde titallaji be yimbe ko heewum en ana mili wadde kulle no wodiri ga yoga e majji wana hone ko gomdini ko holliti fa hannen yalla paddi kabaruji heewtina jamar titallaji ben han hakileji e yedde hono kabaruji fastade fotungaaji yogaaji e video ngaaji de beme andede
fande le kabaruji de ben bangal zoom sir en jahan e le ben ti ala yidi jogi kambe mamiraabe e wattu vacances fawde tanrabe mabbe sita kanko lali tangaron ko berga fastango sita sidibe
soni sarab di tome yalti le galle tan bonalaji fuddi binta kanyu suga debbo goto gollole galle gidi watti jeddi jamde o immoton o wuwo nukkuide fule galle den o soccha fa woda watti sedan tan so wana papuni a tawan bingel dewel wi'etengi fatim be ana findura sabe telecommande ciagal mudundu kanko noddirata ali warantar o yipata sa sumbini ana tidi be fie sabe mamara be mebbe ana jodi bangi mebbe be wiantan parti fi tandrap tambe am binta am wana yurmane fe ko tawada sukane ando wadi ko burdu bunde watti sappo jeddi jamde sarabe don fu jipporon golle wara wuro fa hanir kango nodirad binta watlake golleji makko cewdi patron makko debbo fuddo tan duhude makko di won kulleji tan ko matte watti vacances le galleji ana tewtra mamira ben tinno watta hajjil e maral suka ben sabe gidaali suka hana hadde dun marrede no wodiri sabe honane jamare birtano gidjan gidde bagal mudun sebeta neddo mar no wodiri hebono yartale aduna
ido kabar fuf no hebere do bembe whatsapp bangal 15991692 bembe amé mangal kado facebook bangal no fuf 3321 mer mer non ka famdi fu buddi tem buddi noga tawel telephone djum do serio tour magazine yetrame de magazine kabar gouvernance citoyenneté na yewi dum dum yen wolde de ben yimbe yogabe leede yogabe watta fawde e ben leede honorojo mabbe tawe ben be ciudo wadde wolde tagal leede godde tawe faybe andaka kambe jogi kabar mudu nden no yelan be dor famu kanko lalli tangara wonko ben kado fay sango min citoyenneté yo en kirejam wadde wolde fawde e leede tawe fi sonasaabe neldaka na jirwi sanadi do wattuji di docteur nguru jarayo dunke waru gulde la kunde leede holti wiide dum do yo sifaji di notorto leede kewde
cette technique de guerre
idabri fiadi honene wolle wadirte ana nato saabe buita meede mangal padele wolle mangal pade en ana wa golududde e gubbe yogaji kassin di hono di kulleji fu ana matale tilingaaji hannen fotare beme ande kayle battuji watteedi hore men du ana wada battuji paabondural wolleji sabso hono di joda halaji wada ana nato sabe kolitunde ala haliji nene wolle wadirte
mal de la dite guerre
ana fu fadde kuteji di do bonandaji di won seriaji lennadi yalla hadde refamu ele guldal hakune leede bu fu bangal seriaji nations unies e wi kanko ngulujar
aujourd'hui
ngal man handen hakkeji bani adama ana yedda sanne sabi seriajo ga antun batata ken leede den sabi seri an hada jati mangal pade dogudale wolle bele yamiradu be habiro inde leedi mebbe yi won kulleji handen ko wonde wadede
tamis en cause
docteur hamadou touré dunke kabar ndenagu memi hala gollidal hakunde leede e wi mako bangal mudun leede ngala feegi irabe hebgol nafakaaji tan woni fanda majje
leede den wala leede gidrade ga homa fu haaji mun tan tewta leedi mallin handen ana hani fide dabiriji honono dokkunurta juude e leede yogaaji kassin misali jaati leede ittidurande kerol e leedi mali ben hani fide dabiriji honon yimbe e gobe joodo e leede sabe wollene wirfirto warda portal kassin hore be bal politigen dogu yoppi leedin ciagal mudun du leedi mallin ana waya dokkundurde leede de itnura kirol juude yalla kebe men an huntina hore
relation economique
docteur sogodugo yo jangino lugoto do jandeji dure bamako bilidi kabar politique sadiaji cultivide drande kede adnandu sato lawla sar sababu basiji dumutodi fa sanne do bidiwide dun ido sifaji din lawa wida sar sababu wotinde hakillaji kumni be hewtugul jambe
l'influence des acteurs
jumrabe semme ko won tiagan leede beede imma draajum en ana nato sabe jaati tiitna wollene sabe ben wa pabrade gubelon heete ben marfe en nanal mudun fatar kasin hokkude be jowle be walitoro du nati sabe hannen so kabno do kewde bonna lene wolle fatar kasin jamar ko he mudun yongme heddi hen hono e kulleje jaati ana wanata sabe hada wolle din timmude sabe so yimbe didon ana wonde e wolle beede wa jodaade be kala hono de deejere hebirte
seulement a négocier une paix
dido basiji dina baw jaati sambili kuteji do jamare kanko sosologue Brema Elidi ko holtiwide dido basiji di mo ena fi gondal yimbe sabe mudun jimbe le hewbe na do yaltude e le nokuji mabbe
il y a l'effritement
den anji taji hakuna jalle yidin yimbe hewbe dibbam yoppi nokuji mo en hono misare rewbe kan e sukabe rewbe hewbe handen wadu men sami le ne wolle baddi mebbe du natigen atimi en du natin sabe du ko he mebbe e ge jodo nokuji jogaje du natin handen sugulaji mawdi du be yibe be bonlaji hewti fartade kasin bonude inde leedini
image d'un pays
pero dunki en kabar gulde lakune leede hulti wiide mo ina fi yirwere leedi dum wada dum hello e kala ko lamibe gulli sabfa goto anda mande dido basiji di timmata